Washington DC Rakadarbu Sagale America Sagantafan Oromoti. ከሰማስ ገመራ ራዲዮን ከነኑ ሆርዶፍታን በከራኑ ጫቀሳ ጅርተን ማረት ነጋን ከኝ ስናገው አተሞልተን ኦንኮሎጂ ስድግ ጀሚያፉር ባረኩ ማለማፍ ጅግ ጀሚ ስድግ ከስሜ ስቱን ከሰን አን ቺዝቤ ሆራቲ ቆፒሌ ከኝ ያህራ ከሰቲ ኢቤን ቡሳ አማቹን ጠበሙ ነጋተው ጅራቶን ጎድናሌ ወለጋለማ በክሰሰኒሩ ሬቺ መልካ አሶሳ ስርነሆዋዳን ከበጀሜ ጅራ ሞትማን ሩዋንዳ ቄክጠተሳ ቢየ አላጅራታን ዶርስሳ ጅራ ጅራ ኪማን ራይትስ ዋች አንገጥ ምራሰገንታ ከኛ ተከን ወሊን ትርተል ስናፈራ አም ገራው ዱት ደበር
አከሞልተኒ ኦርዶቶ ተሰጋለ የአሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ሆዱ ወንገልገለ ከናፍቀምኑ ኩኖት ፕሬዝዳንቲን በየፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን አሌላ ጋሪና ማስራወት የወርደፉ ዳኔ ደግርሳ እስራኤል ፍቀበኑ ኢብሱዳፊ ዋይ ኤጉምሳ ነገኛ ሲቪሎታ ጋዛ ከሰጅራኑ ረቲ ማርያቹዳፍ ቅብጣተሐራ እስራኤልኒ ሴናኒጅሩ ኢማኑኤል ማክሮን እርገቡ ፈተጥያራ ቤን ጉሪዮን ጋኒ ቦዳ ለሚሌ እስራኤል ሂደደለቶተ ፍራንስ ቀበን ወሬን ሐሌላ ሐማሲኒ ማቲሳኒ ደበኒፊ ወሬን ማቲኒሳኒ ሐማሲን ቀበመኒ ጅራን ወጅኒን ወለርገኒ አከይስኒ እንደገተምነ ምርከኔ ሱም በርባዳ ጀቹዳን ዱበተኒ ጅሩ ሙምጨ ሚኒስቴራ እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ወጅኒኒ ወለርገኒ ከመርየተኒ ማክሮን ሆገንቶተ ቢዮተን እናኖ ሰናጅራኑ ወሬን ቢየሳኒቲ ወጅኒ ሚምጮማ ቀበኑ ወጅኒኒሲ አከመርየተኑ ዋጅሪ ፕሬዝዳንቲ ፈረንሳይ ኢብሴጅራም ኤልጋወር ወራንሲ እስራኤል ፊ ሐማሲ ጀልቀበያሲ ፕሬዝዳንቲ ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ፊ ሙምጨ ሚኒስቴራ ብሪቴኒ ሪሺ ሱናክቲ አኑዳኒ ወገንቶተ ቢየ እስራኤል ዳወተን ኬሳ ማክሮን ሰደፋራ ኩሪቱ ከናንጂሩ ኡምኒ ወራና እስራኤል ቅብጣተሐራም ጋዛ ከሰቲ አሌላት ያራራ ወቴኒ በከወን ሆገንቶኒ ጋሬ ሐማስ ማንደፈተኒ ረቲ ጥየፈቹዳኒ አጀጆታ ኢትያና ጋሬ ሐማሲ አጄሱ ኢሳ ኢብሴጅራ ተርካንፊ ወራና ለፎ እስራኤል ጋዛ ረቲ ፉዳቹዳፊ ቆጳ ጁርቱ ኢራቺሱዳኒ አንጋውን ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ አካይብ ሰኒቲ አካታ ሲቪሎኒ ጋሬ ሐማሲኒ ቀበባኒ ጅራኑ ገለክሰሙ ደንዳአኑ ረቲ ወጀቹዳፍ ጀቻ እስራኤል ሎለለፋ አከደፍቴ ሂንጀል ቀምነ ማርያቻ ጅራቹ ኢሳኒ በክስላኒ ጅሩ ጋዛ ከሰቲ ሚጣ ቀቀበላል ቺዜ ሚኒስትሪ ፈያ ፓለስታይኒ ጋዛ ራ አካይብ ሰቲ አማማቲ ለሞተን ኩመሸኒ ፈሰደተሚ ቱርባታ አንዱአኒ ኩመ ኩደሸኒ ፈዲበለማፍ ቱርባታ ሚሰዲሞ መዳአሊ ጅሩ አሌላ ጥያራ እስራኤል ጋዛ እረትራ ወጥን ከንካይ መኖተን ኩማለከው መኑ ዋምበርበዳ አኒፊ ለሞተን ሚሊዮን ተኮፊ ቀብቲ አፉር ግሬኛ ኢሳኒ ራቡቃው ኢሳኒ ዳበኒ ገርጋርሰና ሞማ ከን ሞት ሞተ ገምቶ መኒ ኢብሱኒሳ ገባሰሜራ
ምሴንሶኒ ማናበሬ በከቦ ኦቶሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከፓርቲ ሪፐብሊካኖታ ነማካዲ ማማ አፋንያ ኢማናመርቻ ተውፍለቹ አፍ ክብጣታራ ወልገይ ታአኒጅሩ በፈቃዱ መሮዳ
አባያ ኢማናመሬ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ዱራኒ ኬቨን ማካርቲ እርጋ አንጎራ ካሰማኒ ቶርበንሰዲ የሙተ ኤከነቲ አባያ ኢብራፍላቹ ረቲ ከወሊገሉ እንደንደኝ ሚሴንሶኒ በከቡ ኦታ ፓርቲ ሪፐብሊካኖታ ወልጋይ ሳኒ ሐራካና ካንታሲሰኑ በልበለ ጩፈተኒ አከታይ በካሜራ ቶርባን ሰደንደር ባንክ የሰጥካድ ማምቶታ አፋያ ኢ ለመረቲ ከንወሊ ገሉ ደደባኒ ሪፐብሊካኖኒ ወልጋይ ኢሳኒ ሐራይ ረቲ በከቡ ኦተሰዲ ረቲ ሰጋሊ ከኑ ዳፊ አከመሪ ታሲሱፍ ዴማኑ ኢብሰሜጅራ ነሞተን ሰደንካድ ማምቶታ ታአን በከቡ አኩታ ሚኒሶታ ቶም ኢሜር በከቡ አኩታ ኦክላሆማ ኬቪን ሄሪኒፊ በከቡ አኩታ ፍሎሪዳ ባይረን ዶናልድ ታው አከደንዳአኒ ማዲዮዱ አሶሺየትድ ፕሬስ ገባሴጅራ warren afaya itau dafi dorgomajinan chala nisani, warren ilalcha rinkichata ekaba nufi, warren bu ifilano presidentumma darbe, mormaturani tau nisani si gabafamejira. Mannimari bakkabu utamutumma United States afaya isa dafi filachuba annan, sababa hankina bajatafin kankai sadasa kudatorba, barakumala wabiddami sadi bodam, ujimutumma federalat abbachu akarandawu, gabasni Associated Press kuni ifsejira.
Ethiopia keessatti satu sababan agenyatin kan kaena mutan jirenya sanira buqan hanga argachu akka hindandenye naga argachu akka hindandenye haqas akka daban commissionin mirganamoma Ethiopia beksejra
commissioni chimirganamoma irratti gabasa waggaba se keessatti akka ibsetti motumman warren lamile biyetti jirenya isanira buqisanifi Mita gesi sanirati, itigafatamu ma mirkanesu wanin dandenye fi, bukatoni mirga haka argachu akadaban ifsejira. Tabatichati itte antu komishinera kantaani rakem mellese, sagali amerikati akkahiman itti, gari wan bukato sarati mita gesi sanirati, ngotumman tarkanfi barumsata udanda ufudachu isu kofaj tuhintain, bakatota fi egumsaf gargarsa wanin tasif nefi, bukaun itti fufejira chuisa ifsaniru. Imma kanarratti kan yaada kennani hogganaan dhaabbata ogeessota seeraa mirga namoomaatiif falmu kan ta'ani obbo Amhaa Mokonnin sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan itti gaafatamummaa mirkaneessuu kan dadhabe dandeettii fi kutannoo dhabuu irraa kan ka'eedha jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa eegumsa baqattootaa fi taasifamuu qaburratti waliigaltee idilee addunyaa akka isarraa eegamutti hojiirra oolchuu akka hin dandeenye kan ibsanii itti aantu komishinariin komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa yeroo ammaa namootan qe'ee isaaniirraa buqqaan miiliyoonii 4 fi qabxii 3 akka ta'an himanii isaan keessaa harka 80 kan ta'an kan buqqaanii sababa walitti bu'iinsaatiin akka ta'e eeruu isaanii Gabre Mikaa'el Gabre Madiinii gabaasee jira.
Biomedical Engineering Lammi Afrika Kibbakatai Edmund Wessens Kalakasa Flexi Jin Jeramun Badas Royal Academy Engineering Afrika Jeru Kambarakumala Maftigdami Sadi Badafamera Meshan Harka Kesatik Abamukun Ogeyin Faya Dubartoto Osok Oritak Amanama Ado Chokan Meshak Alin Itumbar Bajisin Rakko Gadamesa Adabaso Fialuf Gagara Meeshaan kun baatirii dhaan kan hojjetu kan socho'uuf gatii xiqqaa kan baasudha. Akkasumas kilinika xixiqqoo keessatti akka argamu gochuudhaan dubartoonni ganda baadiyyaa fagoo jiraatan kunuunsa isaan barbaachisu manatti dhiyoo akka argatan baay'ee salphaa taasisaaf. Akaadaamiin kunis Wessensiif injinarii sooftiweerii lammii Uganda Anatoolii Kirgaayojeef kan poolisiif hawaasa meeshaaf teeknoolojii yeroo hatattamaa kalaqe walfaana beekamtii kenneef jira. Baasiin kalaqaa Wessens naannoo addunyaatti dhiibbaa gaarii guddaa akka qabaatu akaadaamichi beeksiseera. Wessensiif injinariin sooftiweerii lammii Ugaandaa Anatoolii Kirwaajoon kan teeknoolojii poolisiif hawaasa balaa tasaa akeekkachiisu uumanii jiran addunyaa irratti illee meeshaan isaan kalaqan kun dhiibbaa guddaa geessisuu akka danda'u ibsamee jira. Gara oduutti aanutti naaceen immoo Bahaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessaa haleellaa hidhattoota kaleessa raawwatameen namoota 26 ajjeefamuu isaanii gabaasameera.
Ajjechaan kun kan raawwate baha bulchiinsa kiibuu magaalaa Ooyichaa keessatti akka ta'e kan ibsaniin kantiibaan magaalichaa Nikoolaas Kikuku. Gochicha kan raawwatan shakkamtoota garee hidhattoota Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qabu akka ta'e himaniiru. Namoottan ajjeefamanii alattis namoottan biroo 4 madaa'uudhaan hospitaala seenuun isaanii ibsameera. Namoottan du'anii ijoolleewwan 12 fi beektota 14 yommuu ta'an caalaan isaanii kan ajjeefamanii albeedhaan akka ta'e maddi oduu ajaansi Fraans Pireesii namoottan ijaan arganii waabeeffachuudhaan ibsee jira. Poolisoonni akka dabalanii jedhanitti onkoloolessa 17 bara 2023 daangaa Ugaandaa keessatti misirroota bakka bashannanaa keessa bashannanaa turan irratti hidhattoonni ajjechaa raawwatanii jiru. Haleella kana ilaalchisuudhaan hidhattoonni garee Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qaban itti gaafatamummaa akka fudhatan beeksisuun isaaniis beekameera. Ugaandaan fi Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo garee dhaabbata Islaamik Isteet jedhamu wajjiniin hidhata qabuu fi naannoo sanatti humna dimokiraatawaa gurmaa'ee jedhamee beekamu irratti bara 2021 kaasee waraana waloo labsuun isaanii gabaasamee jira.
Sochin mootummaan Keeniyaa poolisoota biyyattii gara biyya Heetiitti erguudhaaf taasisaa jiru akka turu manni murtii ajaja dabarsee ture. Kibxata har'aa garuu dheeressee jira.
Ajajni mana murtii Keeniyaa kun kan darbe haalli yeroo ammaa Heetiin keessa jirtu to'annoo ofiin bultootaa warreen meeshaa waraanaa hidhatanii jiran jala waan oolee jiruu fi yakki biyyattii keessatti raawwachaa jiru yoomiinuu caalaa hamaa ta'uu isaa erga dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiisee booda. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii gareen naga eegdotaa biyyoottan adda addaa keessa walitti dhufanii fi Keeniyaadhaan durfamanii akka Haayitiitti bobba'anii ji'a onkoloolessaa kana keessaa eeyyamus manni murtii olaanaan Keeniyaa garuu akka humnoottan Keeniyaa gara Heeti hin deemne gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uudhaan murtoo uggura dabarsee jira. Humnoottan poolisii Keeniyaa gara Heeyitiitti erguun heera Keeniyaatii fi waliigaltee biyyoottan addunyaa kamiinuu waan hin deeggaramnee fi sochiin mootummaan karaa kanarratti taasisaa jiru akka dhaabbatu kan mana murtiitti dhiyeessanii miseensa paartii mormitootaa Keeniyaa kan ta'anii Ikuruu Akootuu akka ta'an beekameera. Tarkaanfii mootummaan fudhachuudha jedhu akka uggurame turu kan murteessanii abbaan seeraa Inookuu Miweetaa dhimmichi ji'a sadaasaa dhufu gaafa guyyaa sagalii haala ariifachiisaa ta'een akka ilaalamu ibsanii jiru. Kaabineen mootummaa Keeniyaa onkoloolessa 13 bara 2023 akkaataa humnoottan biyyattii gara biyyoottan alaatti erguun danda'amu irratti seera haaraa baasee paarlaamaa biyyattiitti dhiyeessuudhaaf akka qophaa'aa jiru yemmuu ibsaa jiru kanatti ministeerri dhimma biyya keessaa mootummaa Keeniyaa Kituuree Kindeekii loltoonni Keeniyaa akka booyyee gurgurtaa biyya alaatti ergamuu hin qabanu jechuudhaan mormuun isaanii gabaasameera. Biyyi iyyummaadhaan beekamtu Haayitiin waggoottanii fi hokkora gareewwan ofiin bultootaatiin raafamaa kan jirtu ta'uun ishee ni beekama.
Gara gabaasa keenyatti aanutti naaceen immoo naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaaf qellamma Wallaggaatti dhibeen busaa caalaatti akka hammaatu kataasise rakkoo nagaan dhabamuu isaatii jechuudhaan dubbatan itti aanaa itti gaafatamaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibaba'u. Dhibee kana to'achuufis Biiroon Fayyaa Oromiyaa qaamolee dhimma ilaallata wajjiniin hojjechaa jira. Jiraattonni godinaalee kaan immoo guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa darbaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti maliiru. Sahaayi Daamxootu gabaase.
Waggoottan sadan darbaniif ittisa dhibee busaatiif taasisamu qabu sababa rakkoo nageenyaatiin osoo hin taasisamiin hafuutu rakkoo kana daran hammeessee jiran itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibaba'u.
Rakkoon nageenyi sababii dhabameef hoggaa lamaan sadan kan keessatti hojiin guutummaatti sila ittisa kanarratti hojjetamu akkaataa sadarkaa kuusaa ta'een irratti hojjetamaa hin jiru. Bakkeen amma maqaan haamanii jiran kun Wallagga lixaa, qellamma Wallaggaa, godinni Wallaggaa Arfanuu, Bunnoo Baddallee, Luubbaa, Boor, Jimmi gara kibba lixa Oromiyaa jennu kun amma immoo dabalatee walis dhufaa jira gara Shawaa lixaa, Aanaa muraasa. Akkuma kana garree Arsii Gujii kun keessi darbee mul'ataa jechuudha. Sadarkaa olaanaadhaan garuu akkuma duukaastee Wallagga lixaa fi qellamma Wallaggaa keessatti tatabsa inni busaa kun bal'aatu jira.
Yeroo ammaattis sababa rakkoo nageenyaatiin hawaasni tajaajila dhiyeenyatti argachuutii qaban hanqachuunis lubbuu darbaa jiruuf sababaa jiran Dr. Tasfaayeen.
Inni gara biraa immoo sababii nageenyaatiin dhaabbilee fayyaa manchaa hin jiru. Sadarkaa gandaatti kan hojjetan jechuudha. Sadarkaa gandaatti kan hojjetu Keellaa fayyaati. Keellaan fayyaa hojii salphaa miti kan hojjetu yaalii busaa kana keessatti ittisa keessatti barsiisuu keessatti hawaasa manaatti barsiisuu namni dhuunfaan akkamitti akka inni ofirraa ittisu maloota bookee ittiin ittisan kana keessatti barsiisuu irratti hojii guddaadha jechuudha. Kanaarratti gaagaamma nageenyi dhabamuu wajjin wal qabatee bakkatti keellaan fayyaa manchaan ogeeyyiin fayyaa ekisteeshinii fayyaa jennu kun keellaa fayyaa keessa hin jirretti gaagaamni kun guddaa jechuudha.
Obbo Kadir Osmaayyoo jiraataa godina Qeellamma Wallaggaa aanaa Gaawo Qeebbee ganda Habrootiin daa'imman sadii sababa dhibee busaatiin turtii torbaan sadii keessatti dhabuu himan.
Baalli isaa filadha. Nama sadii ijoollee
waggaa meeqa meeqaati?
Isheen duraan. Mucaa durba waggaa ajjaati isheen dura. Inni tokko mucaan dhiiraa waggaa afurii isheen takka ishee waggaa lamaan. Torbeetti duute tokkootti qoosee jalaa siqee gara torbaan sadii malee torbeetti.
Mana ya dange sinesin?
Mana ya ala mali gida, mana ya ala dumfadu ma gida mali bufanni ta yajila ba yin kanyu anjiru wani gindiru nanon kin ya ga za ta ta karoda.
Obbo Abdata garumma mo jirata godin holle galita ana bekitin.
Ma tin najara duku sannan kan ko yi duku bai sai mana korita de me kan bokate je tsara na ma afur kan mana korita di ba sanan mai. Wanti ni burma ta lo ka gunjiru guya guya ti ma tin na ma kuma ma girti wan korita wan ta gunjiru mani korita ga nu latani ana to manjiru ngedu warri bufata. Bifani bintani iladdi bifani tinjiru ta arma tide me wana la kana yun je nu tamne je du ma ni bi ma jette jole rikna jole man ta jani ma gar tara a ka u mitan wanti to ko wanti nura aragal ta tinjiru mamma
jratoni godina le lamani sawadi be busatin umati lamile kan sa yadde sefi abdi murachi sita u sagale america fi maniro dr tasfayen biron fayya oromia ogeyi fayya danga male tajajlo lanza kinna wolin dubbi egalus himaniro
akiro dolli gurgudan jiru rakon gurgudan jiru motumma e gaande braga undan de ni gaani worra yadan yaalu daddan worra ta nsf jeda manjiru physician without border worra jeran kana communicate gocha jira yo milkof net der konis waket kezin gurgudan de to jiru ti dakani no fialu den to wanjin kam de wan baye garin jiru yo milkan motumma ti to achu den de nya jenni amanta manna chu dakana ste garu fakina fakogudina wallegalita chulanne worra gudina oji masala ma masala sadif kimi sadi bo basani akuma kana jimota raopa wandauge ifaya oromia akumoto oromia kana university wallega nepalte specialized comprehensive hospital walinta ali kimi kun masala ma de mani gargara jiru amma kimi borubau gare gutta ofi jalati kabate to bau korche de gersa abata faya dunya ra deka sanuska hanneta aniska fatani argatan kabatani bakke gaudan do gauf de mujru yechoda
iramas biron fayya oromia dabletol olto tawolin taun mishale waldan sabarbachi su kakkabsi sa akajiru dr tasfayen himani iben kun daran akahimba ballannef ittisarratti hawasni bishanna annwasati cise jiruf poi base dangalasu nanusa qulqullesu akasumasimmo mallatto dibe busayyo ofirrat arge kallatte argati maran gara bufatali fayya demudan tajajlo wal sa parbaisate akka argatu damani jrum kawasagali amerikatif sahidamto finfinera
kanurdu fajirtan sagali amerika sagantafan oromoti motumman ruanda qektota murmitota sa biya ala jiratan ajjecha seran ala butamu sodajisudan callisisuf yala akajiru gabas negere mirganamoma human rights watch barana bahe nimulisa Gabasa Henry Ridgewell, London Rairgam, Jalanidis.
Gabasni gare kana kajirutti motumman presidenti Rwanda kan Paul Kagame je kumsafi sodafa yedamudan qeqota biye kesafi guta dunya rajiran challisi sajira. Gare Human Rights Watchra Yasmin Ahmed akajalanit.
It is a relentless attack on individuals using a multiplicity of tools and tactics.
Meshale fitoftale heddu fayedamun namota challisi suvialun namota unfarat halella buqonna hinqamneda jidan president kagamen duguga sanyi barakuda sagal sagaltame afri board rwanda gamato komsun gargaru sanif galata gudda qabu noel zihabawme yerosana gurbati koture mati firyoni sajefamu argera wogga kudambod party biye bulchajiru kan kagame adda gotota Rwanda jedamut dabalamu debi ya bakat Human Rights Watch walin gafiv debi kageser.
I know many people have refused to become members and they end up either being in jail or all disappearing. So that's how I left Rwanda.
Namotani dummi seinsa parti biya bulchajiru ta uli dani. Dumarratti hidamu yokin esabute nisani dabamu nanbeka. Kanafi akasitin Rwanda gaddi sebay.
Ergani biya bahe bod obbolansa lamane fi ilmi obbolesa sa Rwanda kesat to anna jala olu sani dubbata.
They tortured them. So they were with my brother's son, first son, who was 19. There's many thousands of people being disappeared.
Mane da kesa ergagal chani boda isandararan. Obboloni ko ilmi obbolesa ko isajal kabawa jinin turan. Inni umure nisa wagga kuda sagal. Namoni kuma zaman lakkawama nubayetu dabame. Anga arra yero amma dubbataji rukanati. Esabute nisani dabame jira.
ajjecha namota shani akkasumas namota Rwanda kannen Afrika bakka birake sajiratan heddun butamu fi midda qama rattira watan garen Human Rights Watch gal messagera.
But we also see it in Europe, where we've seen that there have been threat to life warnings against individuals in the United Kingdom. We've seen individuals
garu Europa ke sattis ne argina United Kingdom ke sat ake kachi salubu basu namota unfa dakka be arginer namoni unfa misensoni mati sani ratti iye fatame sarginer namota unfa kana mala sera ka basisu ka sadarka dunya dogoran fayedamani fiskanne sat ilaman qamna jedanir motumma Rwanda gabase Human Rights Watch kan fakki jalla kayadi sani qofti kesa jiru esejer motumman wogota digdami salgan darban kana kesat mirga fayyafi kabaja lamile Rwanda tarkan fachi surat guddina jijjirama agarsisera jeder.
Ammo gara qophii torbanitti dabarra waayee ummata Oromoo kana beektu laata. Reech Malkaa Asoosaa Dilbata Darbe sirna ho'aadhaan kabajamee jira. Ayyaana yeroo sadaffaaf kabajame kanarratti namoonni hanga miliyoona 2 tilmaamaman irratti argamu obbo Firoomsaa Salamoon itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuziif Gambeellaa dubbatanii jiran. Hirmaattonni qophichaa ayyaanni baranaa kun nageenyaan saboonni ollaaf godinaalee Oromiyaa irratti argamuu kan dubbatan yoo ta'an abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa Irreecha Malkaa naannolee ollaatti kabajamu cimsuuf akka hojiitti jiran dubbatanii jiru. Bal'ina gabaasa kanaaf Galmoo Daawit.
Ganna sadii dura bara 2021 kan jalqabame Irreechi Malkaa Asoosaa barana hirmaannaa saba danuutiin kabajamee jira. Hirmaattonni ayyaanichaa jiraattonni magaalaa Asoosaa fi saboota naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatan akkasumas godinaalee Oromiyaa irraas hirmaattonni irratti argamanii jiran. Adda Feeneet Ayyaanaa jiraattuu magaalaa Asoosaati. Warra ayyaana kana qindeesse keessaayyu.
Waggaa jalqabaagaa chaalenjii guddaatu nu mudatee ture. Laga buullee hin dandeenye, uummata kanallee waamuu hin dandeenye ture. Kanaaf paanaaliidhaan ture adaraasha keessatti kan nuni kabajne. Inni waggaa lama fa'a uumaan jedhu uummati amma tokko irratti hirmaateera. Kan baranaagaa kan adda godhu maalidha? Uummati Asoosaa magaalaa Asoosaa jiraatu tokkollee manatti hin hafne jechuu nan danda'a. Naannoo naannoo irraallee akka kana aanaa irraati namooti dhufanii as keessatti kabajaniiru. Uummati wayyaa aadaa isaatiin faayame itti qophaa'etu kan inni bahee kabajate baranaagaa kan adda godhu isadha.
Bakki Irreecha Malkaa Asoosaa kun magaalattii irraa gara kiiloomeetira 4 akka hiiku kan dubbatte Feeneet sabni hedduminaan bahe kun ayyaana kana dadhabbii malee sirnaan hirmaatee jirti.
Ayyaanni Irreechaa akkuma biyyaatti illee kan sabaaf sabii namoota hundumaadha. Dhalataa Tigiree kan ta'anii, Amaara kan ta'anii, warri abbaa biyyaallee irratti argamaniiru, Gumuzoota irratti argamaniiru, Shinaashotallee irratti argamaniiru, wayyaa aadaa isaanii uffatanii sirba aadaa isaanii agarsiisaniiru. Gama nageenyaatiin egaa amma gara lixa kana keessaa ammallee waan tasgabbaadha. Anillee nageenyaadha. Waaqayyo na galatu ji'a 2-3 kana booddee wanta gaariitu dhala namaati jira. Uummatni Beenishaangul akkasumas mootummaan Beenishaangul nu wajjiniin dhaabbatee. Amma xumuramee dhumutti dukkana keessa dhaabbatanii waan duraan hidhamee waan duraan abbaa gadaa sanatti illee namni tokko akka hin buune wajjiniin dhaabbatanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Asumarraan mootummaa Beenishaangul warra nageenyarra hojjetan makkalaakiyaan jiran illee jiru. Kanaaf baay'ee tasgabbaa'aa ture. Namni illee sirriitti masmara isaallee utuu hin gadhiisin dhagaa namni abbaa gadaa kabajee abbaa gadaa haadha siinqee abbaa gadaa achi uummati kan inni wajjiniin bahee ayyaaneffatee deebi'ee jechuudha.
Adda Sinnaayit Qanaaraasoo ganna 25 olii fi magaalaa Asoosaa jiraataniiru. Haadha siinqeeti.
Gaaffii nama keenya hundaatti ture namooti biyya kana keessa sabni Oromoo baay'inaan jiru. Namooti kun yeroo baay'ee inni qabu dhaqee biyya gara biyya Oromiyaa irratti ayyaaneffatee deebi'uu hin danda'a. Inni hin qabne garuu utuu waawu hawwachaa ture amma argatee fi cambaafatee dha waanta ta'eefi baay'ee itti tola nama naannoo kana jiru.
gama nageenya tiin walaata qaamoleen nageenya eegumsa gaagoodhan yeroo guyyaa sana gaafa kabajamu akkam ture?
Gama nageenya tiin foollee walitti qabuudhaan eegumsa irratti akka jabaatan jedhamee fi yeroo meeqa leenjiin kennamee fi federaalli poolisiinis makalaakiyaanis katamaa poolisiinis hundumti isaanii waliin qindaa'anii hamma laga irratti adiirratti nu wajjiniin turanii baay'ee namatti tola. Akkasuma rabbi isa dhufuun immoo nu haga'u malee.
Obbo Firoomsaa Solomoon itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz fi Gaambeellaati.
Ayyaana kana walitti dhufeenya obbolummaa waliin qabnu daransiisuu keessatti ga'ee guddaa argisiiseeti kan inni darbe. Kaayyoon isaanii guddaanis kanumaa fi jalqabumaa kaasee kabajamoon pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Shaadilii Hasan ayyaana kana akka uummanni Oromoo kabajatuuf waamicha gaafa nuti gaafannoo eeyyama nuulaachuudhaan. Deeggarsa garaagaraas magaalicha keessatti gochuudhaan gama nageenyaatiin illee nageenya guutuudhaan eegumsi godhamee jala bultiidha kaasee bifa ho'aa ta'een Oromoon ayyaana isaa seeraan kabajatee kan itti irreeffatee gale ta'uusaatii jechuun barbaada.
Sirna kabaja ayyaana Irreechaa Malkaa Asoosaa kanarratti abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa irratti argamanii jiran. Abbaa gadaa Goobanaa Olaas ayyaana kanarra turan akkas jedhu.
Kan araaraati kan tokkummaati kan dhiifama olii goon jedhee gottoo kabaju asoosa irratti amma sababa sallammiin hedduu akkasitti akka galaanatti bilbilqee malkaa asoosa irratti kabanyee baay'ee kan miira oromootti hore baay'ee kan sababa sallammiitti tokkummaa hore kanaafuu baay'ee itti gammanne.
Isin yeroo jalqabaatii fi ayyaana sana irratti kan argamtan immoo kanaan dura sirmaattanii beektu?
Ani yeroo lammaffaa isaan irratti argame. Kan baranaa kana keessumattuu irreessi bara 2016 kun. Uummanni akkatti fa'ame agartee jirta amma immoo biyyoota ollaa keenyatitti oromoonni ollaa jiran akkasumas sabaa sallammiin ollaa jiran wanti oromoon kaleessa waan afaan hin dubbate san jaalataadha moggaafataadha jedhu miira o'aan kan bara kanaa kun baay'ee tokko uummata keenya walittidha uummata keenya walitti amaadessa uummata keenya walitti kas gabbeessa waa waloo ta'a jechuudha irreessi bara kana kan mirkaneessa jechuun baay'ee nutti gammada.
Akka hangawaan waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa Beenishaangul Gumuz fi Gaambeellaa jiranitti ayyaana malkaa asoosaa kanarratti namoonni miiloona lamaa ol irratti hirmaatanii jiran. Kana malees immoo onkololessa dhumaarratti ayyaana Irreechaa malkaa baara ofiisii gamanumaan qophiin jalqabus obbo Firoomsaa Solomoon biyyoitti maniiru.
Hora baaroo irratti ayyaana Irreechaa kabajamu kun yeroo sadaffaadhaan haa ta'uutii naannoo sana keessatti ayyaana Irreechaa nagaa ta'uusaa uummanni naannoo sana keessumaa saba sablimoonni naannoo sana jira sabni Niwaa fi sabni Niweer sirriitti beekanii jiru jechuudha. Maalirraan ka'eeti sabni Niweerii fi sabni Niwaatii. Marii faanaalii irratti Irreechi nagaa ta'uusaa erga baranii walitti bu'iinsi yoo jiraate illee walitti bu'iinsa hiikkatee naquu qaba kan jedhamu erga hubachiisnee booda guyyaa Irreechaa sana Oromoo wajjin hirmatanii bakka sanatti nagaa walii buusanii haga guyyaa irraatti obboonni kun horii keessatti illee ofii ijaaramanii ayyaana kana qophiira kan jedhamu ta'uusaatiidha.
Irreechi Malkaa Warabaaroo onkololessa 25 fi 26 magaalaa Gaambeellaatti akka gaggeeffamus obbo Firoomsaa Solomoon dubbataniiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyuun waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaale keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeeli keenya horn@vonews.com dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Lamoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee akkasumas miidiyaa hawaasaa gama qindeessuun akkasumas kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.